Thank you very much.
Hello?
Yeah, you can count to...
Hello? Hello?
Hatem.
Hello, next year, what should you do?
Yeah, well, what do I do? I'm going to tear one banana.
Get you solo.
You will cover the bear and I can take a full sierra. And love
of the Ramona, love you, sorry.
Yeah.
Love of the Ramay, sorry, sir.
Ah.
Labada igu soo horeysa walaal min maqasho
labada ii jir walahay
magaca iisheen
khadar walaal
khadar keligaaba
waa keligii walaal ahaa
lambarka makan aan kugu qoro
a walaal
qar baa xum soo araarso qar baa xum soo araarso la halo
waa qabr baa walaal qabr baa
ay lambarka lacagta qoro lambarka lacagta qoro 200 igu soo dayay soo sheeg gaasan ku qoray
ee wartaal
727
hadan ku soo
ever sagal 727 wala
waan ku hayay
ever ever
hayay
continue ko la batani ko
continue ko baadin ka baad soo baxay
marhaba call center yeah
ii dir baa ku diri
hay soo dir 200 ay soo shin
hay